ujinga sioni faida kujibizana naweza sana ila sioni faida Mungu ndiye msemaji wa mwisho sioni faida kujibizana naweza sana ila sioni faida wanizunga zunga ili tu mimi niseme ila nikisema baba ye atanyamaza na kinyamaza mambo yangu yakanyamaza nimeshawagundua na mwachia yeye aseme wanitia hasira ili tu nijiinue ila nikijiinua Mungu yeye atashuka na yeye akishuka mambo yangu yatashuka nimeshawagundua nitashuka yeye awe juu nitashuka chini sana ili yeye awe juu sana na nitanyamaza sana ili yeye aongee sana
sio jinga sio ni faida kujibizana naweza sana ila sio ni faida
Sio ujinga,
sio ni faida, kujibizana naweza sana ila sio ni faida. Mungu ndiye msemaji wa mwisho, sio ni faida, kujibizana naweza sana ila sio ni faida.
Ni Yesu tu anatushindia tutavuka salama tutavuka salama mashimo yanayotuchimbia yatasubiri sana yatawafukia Eli Shaddai atatushindia Tutavuka salama, tutavuka salama
Wanizonga zonga ili tu mimi niseme Ila nikisema baba ye atanyamaza Na kinyamaza mambo yangu yatanyamaza
Sisemi ngo
Nimesha wagundua na mwachia ye aseme
Wanadamu
Wanizonga zonga ili tu
Niseme
ila nikisema baba ye atanyamaza Na kinyamaza mambo yangu yatanyamaza
Sisemi ngo
Nimesha wagundua na mwachia ye aseme Sio jinga sio ni faida Kujibizana naweza sana ila sio ni faida Msemaji wa mwisho sio ni faida Kujibizana naweza sana ila sio ni faida